Komishini mirgana muma Ethiopia jiamu dedarbe kesa nanno Oromia godina shawabaha ana fantalle kesatti ajecha abboti gada irratti rawatame karrawatani attota okan umnamotummati jedera sahay damto ibsa komishini kibasi ratti gaba takabdi kanatane diata
Komishini mirgana muma Ethiopia ibsa basin nanno Oromia godina shawabaha ana fantalle tisadasa digdemilama barakuma lamaf kuda afur misenson gadam chille abboti gada karrayu oso arda jilar rajrani halella ragehel lubunna mota darbu fi qamni midamu erun komishini kanaf qaqqabera jira buura kanan komishini kun gare dimma kana qoratu mudde torba bobbase hanga mudde 12 barakuma lamaf kuda afri qaman bakichatti argamudan qorannu gaggeessen namota midamani lubudan afan namota yero rakkon kunumam bakichajran maati namota ajjefamani fi qamule motumma dim ilallatu dubbisudan qorannu gaggeessira jira ipsi commission cha buuruma qorannu kanatin sadasa digdemitokko barakuma lamafi kudafur hojidaf gara anafantalle gandota gara gara kan deeman guyya nanno sa'at 8 gara magala mataharat debi akanturan misinsota humna nagenya motumma ratti anafantalle ganda qarsa harojidam bakka adda iftu jedamutti humnota hidatan enyumman sani himbe kamnen halilla rawotame misinsonni polisi 11 kan duani fi 17 kan ta anammo madaun be kamera jira gabazni komishini mirgana mo ma Ethiopia sadasa dig damilama barakuma lamaf kod afur tilmaman guyana anno saati jaa shakamtot halilla kan rawotam barbaachudaf ana fantalle ganda tutitti bakka adda didditti karrajidamu nanno ajrenya misensota jilafi misensota gada michille abboti gada karrayu kangay homni nagenya motuma misensota jila soddomi sagal to anno jala oltu namonni bakka santran ibsani rojera ibsi commissioni kana commissionichi amajidig damishan barakuma lamaf kod afur gabasa basen misensonni gada chille abboti gada karrayu humnota nagenya motummatin to ataman keessa kudaja gara bosona cebi anu le jedamotti fudatamudan namonni kudafur rasasa rukutamani ajjefamo ibsejira gabasni komishini chibase akka ifomsetti abba gada karrayu kadir hawasin dabalate oda carcar boru fantalle fantalle boru kumbi gurracha yokan qallu boru fantalle bula fantalle roba hawas boru godana jilodido bula fantalle bulga boriu jilodido fi boru jilo dabalate misenso ni gadam chille abboti gada karrayu kudafur rasasar rukutamani kanaje famayotaw namonni lam garabo sonat figun milikusani ragalen komishinicha ipsani rujera ipsi komishini kanam renfa namota ajje famani kana kasudaf garabakka ajje chan kun itrawotametti namota imalan renfa abboti gada kannen akasallafan kasni polisoni bakka sanaturan orkudan renfi saati heddu lafarratu rusatin renfi namota heddu dodoye kanammo binensa nyata musa namonni renfa kana kasani awalan ipsani rujera ipsi komishini kanam dabalatan renfi isani kara dubatin muddifi buqqen sammusani rasasa rukutame akka ajjefame kamullisu ballatto qabachu ragolen ipsani rujechun gabasi chekesat erera komishini kun misensota jila guyya sana humnota nagenya motummatin fudataman keessa digdemi sadi esabuten sani osom bekamne torbe lamturu kan ipsi komishini kun misensota kanen keessa jilo waru kan jiraman duani renfi sani bufata humna adda oromia magala mojo targam keessa mati kenna mera jira ipsi komishini mirgana muma Ethiopiatin beekun buqqen mata renfa misensa jila jilo boru kun karrukutame buruqe ta'u kutaleen qaama isaani bakka garagara rattammo madafi ballatton rukutta heddu jiraachu misensa mati keessa karrenfa fuudani awalan komishinichaf ipsani rujechun komishini mirgana muma Ethiopia ifom seram misensoni jila lubbun hafani fi mane hidaturan turti torba murasan boda heka musanis erejram komishini mirgana muma Ethiopia qorannodan ragale walitti qabefi tintalen misensoni gada michille abboti gada karrayu 14 sadasa digdamilam barkuma lamafi 14 misensota humna nagenya mo madin to anno jala erga olanin boda humnan garabo sonatti bakka humni nagenya fi qamulen bulchin sanan na ichajranitti hala sukkanni sanan rasasa rukutamani kanaje faman ta ufi ajjechar rawotame seerana la tau rawin ajjecha kana qabatamaadan duga ta'e argeera jechudan ipsejram commissioner commissioni mirgana muma Ethiopia Dr. Daniel Baqqale gamasanitin yakka ajjecha misensota gadam chille abboti gada karayurratti rawotame karrawote karrawochise ajajicha kan dabar seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaa waan taasifamu akka qabu koomishiniin ni ibsaa jedhaniin. Dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo haqaa Oromiyaa, biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf iyyaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne. Akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.